solo sayihlikini. Emafethu ngithi ngicelani ngikhuzeleni isidudla sami phe. Bafisi basifohlo, bafisi umayiphihlisa. Asifiki solo sayihlikini.
All my likes is so good, bonus, I'm a machine.